Alleluia. Yet a radius and then so and not a radi a dumber brain. And my own say Tanya Tibia. Yes, Obasan Ababim. Babu see what say about the Obeba. Yemfa Ababa Pontras in Channel and Opa Ariani and Yumre. And then we are Nyoma ebesisi na aboye nkae se Yesu maye tosumie no aben a ogoni kan predictions Yesu na nkasa eka bi na babu muso osmafo paul so eka bi so eho asem adoso ye se nya me se beti babobo so na nkae ti mawie ni mienu wana okuta book no mewo chapter 4 and then you pass here about Naka chapter 4 and chapter 5. And what's some kakra? Nyoma ebesisi. Sana, yesu aba. Anase, sanchania. Be yi ni wedi. Amani pa me hun se bribi eba. Adisuyem meka se yesu ma ya tosu mienuno. Onyanko pa on abba modena asese. Nyoma bebra ebesisi. Na ayayen kaye. Na ama yani aba ya hoso enti moma yemfa ya tro konkron dika kenkai asempa ne o Matthew tro konkronum asempa num ti adionu enai Matthew chapter 24 asemne akenka ho na aso no obenya no ewa Mark chapter 13 ufri Mark 13 so a obenya asemna so I will look chapter 21. Let me answer you now. You have a canning in Abu Mekinkai. Matthew 24, no. 1, 2, 14. We are. Sama warning in Anna. Mark, I can watch them. Luke, so I can watch them. And here, I can kai Matthew 20, chapter 24. My two are some panity at you know, and nine. Kinkano, I can't chokunkunum. Na Yesu free a di free a sorry fi ho koi. Na Yesu ya fona ba nche se wonchira no a sorry fi abai no. Na Yesu ya fona ba nche se wo rechira no a sorry fi abai no. Na oka kire won se mahunu ye nom. Me kwa me se mu se wori nya obuo obuo so aha. Ah, ori enyuri engu FM. Na ote engu be paso ano. Asu ya fwana ba nincha efa bebi be kan se. Kachira ye, da ben. Na yenum ebe ye ho. Na da ben na ebe ye ho banu. Eni wiasi ewe ye no ensen chira ne. Na yesu wiasi wan se. Monche na obi anadamo. Monche na obi anadamo. Na nipa bebre edimidin ebeba beka se meni Kristo no na obada da nipa pi na mobati oko ene akosem monhwe na makoma entu ifri se etwa se eba nanso na awieye no enya enrui na oman ba sori oman so ene ahinie ahinie so ekom ene asase wosuo ebeba mmeaye mmeaye na yenum nyina ne awokon yawo mpitiase ana obeyi mama ahohia ne wakumo na midinti amanyina betime na eno beto nipa bebre sintidua na obeyi wo ho ama watentantenta wo ho na adifo atumfo bebre besore. Na wadada ni pepi. Na enam se emumuye bedo sunti. Womu do dwanara edo anu ebejo. Na di obejina edru ewyeyeno. Onona obejeno. Na obeka ahini yehuwa se mpeyi wiasi nina di edi amame nina adansye. Enu ansa ana ewyeyeno ebeba. Amen. sa asem ya eno oka ho asem ewa mark marco ti dumiansa ana lukso ti adionu eba ko yankenka ni nyina na ye peke marco marco bi ni aka ho asem luke chapter 21 onuno ka asem bia mark ene mighty anka timbese mede eka ho Luke chapter 21 itia de no ba kon di chemu edu ene edu ba kon ana ose won se oman be soro oman so ni ahini ahini so na asase wosuo kasee beba mia mia ye na ekom ene yaredom ebeba when luke na bo yaredom eka nyoma e besisi no na ehudie ene nsenchania kasee bibiri ebe firi osoro aba Dear Luke, at the car, dear Matthew, and Mark, a car, and a honor. Now, but Timothy, no ma, a tossum, you know, a Timian, sir, the Timu, Baco, any enum. Also, now, Oswald Paul, a car, your ma, a beba, a rea brain, bra. Ye twa awrade yesu maye tosumioni na hunu ye se ana edi akiri no mra emu yaten ebeba efrise nipa beye ahopefo sika pefo ahohoahoafo ahantanfo abususam kafo awofo asemo asodenfo Boni ayafo wana bibiara ehu entema won wana onito apam sefo nseku bofo wana wanse won akono so wana waya awemfo wana won pepapa petwafo eniedinfo wana ohran wana odo enigidie etiri nyankopon Wakari wanim chile nyamsumpa, nyamso wapa emu ahwadeng. Saya nipayi, tani wohon efri wohon. Oma yenka, amen. Saya nipayi, tani wohon efri wohon. Nyoma, ebesisi, ama yeni abaya honso, te Yesu Kristo e bani maya etosumi. Nita woka, Ye Matthew atroye, ene dia Mark atroye, ene dia Luke atroye. Ya boni nina tofa, na yabo boso. Mrenu isa, ene nyoma nso edoso. Ndi ya boma dana se, ya boni nina tofa na abuaye. Nia edika ene se, ya benya nkofua, omba kache ya se, omuni Yesu Kristu. Nipa bebere beka se omo ni Yesu Kristo nanso ye nya Yesu Kristo biem ewo wiase Yesu Kristo waba abewu ame wiase nyina agye ne boyefo nkwa se wugi ni dia obenya nkwa saa Yesu a obaya onyame na no dum so aye wo no Jerusalem omanim Israel menum Nazareth Bethlehem Na onanti ye adwuma binhia dia samian sanefa na etim ekunu bona sendriam esie no na ne nansa osori ye no saa yesu yi obesa ababiem na ne maye nim no ka kire ye se enipa bi betimi asori adaada enipa se omuni saa yesu no na se ye tene saa ye hunu se omye atrofo False desires. You probably ever sorry. Say, you tell me, I see about Kosema. As you see, Mia Mia, as you see, Mia Mia, ah, Omono, a cassette, Omona, ye use. So why knew Omona, dear? And ya, dear, our Kunyako Ponte. Ye use to a catcher and say, Tankrophone nyina enka. Omo ye atrofo. Omo ye krofo a omo dada nipa. Ayi nipa adwen afri adwuma pa. Yesu Kristo ababa yeso. Nyoma benye ni behu se Yesu ene papa ene omo so ene ye contemplate. Ene se Yesu no odedem kwam ba for ye emaye. Yesu be wui ewo asendua no so. Yesu no owui no yesie no ne nansa so ya dai osore. Enti obi ani wa obetimi ayesa adwuma Yesu ye ye. Enti obi bia fia chire beka se wo Yesu na momra ma sori na mi na mi age nkwa aboa. Wo ye otrofo. Oda de nipa. Ense bebre asisi amedru ba bi kra na abrochimem no. Ebinum kan ya se Yesu aba na Yesu ebeba edi date nyina to so e ma onu ne ni krofo nyina ewi ne nyina ne ye nada ode edada enipa nyankopon abo ekwa ba kopɛ ana me wiase te nipa mfa so a ombenya nkwa na ombe nyankopon chɛe ta akwan no ene ekwan ya Yesu Kristo ebewu ye sie no osɔre ye a onam so agye nipa nti nipa bibre bia oba sɔre sɛ ɔno ye Yesu Kristo no ɔyɛ ɔtrofo ebi sɛ ewu a Yesu wu ye no sɛ nipa no ɔntumi nya dɛn enwu bi nti ne mɔma yɛ nhyɛ no so saa nkurɔfoɔ no nso no ɔmɛyɛ awanwadeɛ ne nsɛnkyɛnneɛ bebree ɛbɛtumi koraa aba sɛ wopɛ biribia a ɔbɛtumi aboa wo nnwoma bebree ne ɔbɛyɛ nanso na ɔyɛ atorofoɔ nti ɛsɛ sɛ yɛne ɛyɛ akristofoɔ no yɛma yɛni da hɔ na yɛhu nsonsonoeɛ a ɛda yɛne yɛ yesu a yɛagye no adi no ɛntɛm ɛne nnipa bebree bia a ɔbɛsɔre sɛ ɔyɛ yesu ɛnyɛ adeɛ a nipa no ɔyɛ papa ne yɛtɔ so mmienu ɛyɛ ako ɛne akosɛm ako ɛne akosɛm sɛ yɛhwɛ yɛ wiase a yɛwɔ mu yi a ako ne akosɛm deɛ da biara wobɛfa kowa krataa wobɛkenkae wobɛhunu bi wom da biara wobɛbie tv sɛ wohwɛ wobɛhunu bi wom da biara wobɛbie radio ne ntɔkora si baabi aman ɛne aman ɛko ne nyinaa yɛ sɛ obi bɛnya tumi na wadi nipa so ɛsia yɛka sɛ yi sɛ wokɔ middle east syria ntɔkwa gu so dendenden a nipa ɛwu nanso obi pɛ tumi nti ɔmfa ho aman asɔre ɛsia yi bɛɛ sɛ na wotwetwa mu yi yɛpɛ biribi sɛ chemical weapon as a chemical drug bi a yeto a na ohwia bonde a yareem na na be wiase bomb wa yeto no ese o mato bi ho nti America France and the UK aka bom na o mnti ase ese se baabi a saa dia no ye kose no Russia so se mnti ase e wiase ye ntokwa 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 na Yesu se ese se eba na saa nyoma no nyina a ɛsisi no yɛma yɛakoma tutu na mmom no yɛma yɛni nna so sɛ ɛyɛ adeɛ a ɛkyerɛ sɛ biribi yɛ dɛn ɛba ɛnkyɛ ɛna ewiase akɔ na awieyɛ mpo woba Africa ha a na yɛdeɛ koraa deɛ yɛyɛ mmɔbɔ nnwoma a nka nyame de ahyɛ Africa no ɛnsɛ sɛ nka Africa ɛhia yɛ nanso they see Libya a honey. Hot them see Tokwan 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 Mali a honey. The Oko Eastern and then Central Africa. Tokwa DR Congo. Tokwa. That's a Sudan. Ninina no aya adia babo no say. Yati ayama yanina ho. The preserve. That's a eba. Now ye Christo ni. Never who say enche na ura no mayeno. Wayin ho adi ahini ebe sori ahini eso we ebe kyesa me na me wotumi ndza ohra bonna daniel eso ya ori kyekyere ahini e a na ebe ba wiase so oso daya na osini pano e gira ho ni ti ekoko ne nan te sia yi no te Yenyabra church Daniel Dainimua. A drun nayasi. Nenayasi no. Aya netie ena dadie. Ena afra. Duoma nyanya. Tesia enkara. Tesi America. Aya superpower. UK. France. Germany. Russia. Tesia China. So eba. Obia pase o chese oho. Yase menye we. Wasema ye. Wasema ya. Metutu. Enyo ama ekosu we wiyase no. Aya war. Wiyase. Aye, topa, topa. Dear, O Timmy Wono, O Timmy Rocka, and for a betty, and so na and Halagin. There's a new paper wood here on your home. Aye, Sanchani, a tre, a dear Nimucha, sir, Urano, a baby in Wendy. Ah, you're going to cry. Near a Tasomian, sir. Aye, a natural disaster, your ma be a busy. Ah, eno no, ah, mti. Sa nyoma ni bi, aye, ekom pa, ebesisi. Atu abina sa uwe tibia. Uba unsa, yani ya wa African eni ya mabwa. Ni ya koyi, African ni bia, ekoma dina, kolara ni mfimpadie nina okara. Ebeyi. Ekom pa. Baby, uwa insu unto. Ndiya kwa fonti minye. 27 BBC News, I report to be said. United Nations say, Tessia, a real say we a comma, a coup de pa, and what she bra, we are singing a poor tossing in the bay, you know. A comma pa, a coup de pa, we are saying a dozen. BBC, and they are news, you know. Now, Tessia, opa. Enkro aman edua ekom wo so awre ho sem ne se da aman duna tese ekom na no odin nyina ekema se o Africa o Africa number 1 e Central Republic Central African Republic e wo Central Africa ekoma e wo ho no ano ose tokwantokwa enso nka a good dear and a new man, Swakasia. At your tefo, any a by echo. Into your man, call ye, into your com echo. They're tossing me an air child. Yahaya Ghana, Yasuhaya, Ufa Slima. Also, a com a holo, only a Sahara desert. Nantoquan toqua. Into Baby Cacre, be now a vineyard. Ye you for Nina of Gasset and Yellow Cranzo and the prayer. A com e cum di pa, it will be us. Salario heya, Salario heya tossumi and Salario. Where's I am making October 12 October 2017? I say a very peaceful country, and so on soon top. You do baby, let a Viani Iodin. The Frank Kobe say Yemen, and also a com or Sudan. Even our brothers, Liberia, here, a Kwamuho, Niger, a Kwamuho, and yes, I wouldn't do any now. There's somebody else who can, I would have a yahoo. A ya, a dear. Thank you, Nipa, about Tinya Miasa Masia. Can't talk on to cry here. There's 2 minutes, can't you? Biasi Adane, a co, Moje, if you would be a Nippe would be a way I'm a com. SC Miaye Miaye. Near Diho Biamia as I say was so. And look right here, sir, Utia, not Iahomete. The Utia as I say was so. And come as a child, Bosumi, any Bosumi cra, Nasa Sibiausu, we are. Any Bosumi cra, Nasa say also. As I say was so, yeah, Bibre, our 2017, make cut a move 5. Pe. They can't move 5. Per and one sem. January 18th, Italy, as I say, was so. As I say, was so. 2017, Italy. Nipa 34, a week. Ufrona, Oba August 8th, China. As I say, was so. Nipa 25, any a week. September 8th, Mexico. As I say, was so. Nipa 98 any woo ye. September 19th, Mexico has a sound was soy. And it's 370 in a week. November 12th, Iran, Middle East, as I see was soy. And it's 630 in a week. Now, eh, who say? Say, oh, you who for dinner, say, oh, shy. Sasi was on a you who. Casa Daco, let me tell BBC, meet you. Na asase awosu Indonesia na asase awosu Japan na otimze enipa ya mobo enframan fafri epum ana asase shase pipe epum krote se enkra ha asase no so ya pa tuo no papa kro ni nyina so manipa nyina emmemo Japan ya ni mi yesa technology wa chete Japan. As I say, was swim, my woman feet, the enemy, and so sell. That's the meaning. If we are see you, when you are man, yes, I can't tell you, sir. The basis, as I say, a bevel so, may I am may I. Tell about 2018, yea, room, yea, now, yea, room, yea, and also on fine chair, 16th. February, Mexico has, as I was saying, Nipe Uye, a year 14. 25th February, a few could be Papa New Guinea. As I was saying, Nipa 160 in a year. Oba, March 6th, Ta Papa has, as I was saying, Nipa 25. March 9th, as I was saying, Nipa 11. When a year 2018, yeah. And the jazz, a nibble summit, me no, na assassin was swore. A serious. Because that could be our more a castle in Kraha, baby, you are a earthquake prone. And Namusa, as I will call my cat here, call Casua. And you part a tea and I love a tea and you are here. Now, a see higher by a day. We are seeing here, see my business here, Ibinono. I see a business in Miami, I am here. Be any and you tell you here. And you tell you, Yasumi, I mean, Ghana, yeah. Or my Israel, right? Here be a no, Yami, Nimo Brununa, or dear, a cry. Now, sir, go say, see. I brought said here, or had that chair on Ukos Quay, a chill, so with you. Last I say was to FTSC, Oka. Europe, SEC, Oka America, SEC, Oka India, SEC, Oka China, SEC. They are telling you, as I say, was so. A day, you know, I was so. They are telling you, they be a butuho. They say, you want to go to school, they be a wangu. They are there, you need more. They be see, Kroma. You be a mobo. A radio, you a mobo da. And so, I'll call so. Near a tossomy and sa. That natural disaster, no. Bakoni yarboni epidemic. Yarboni ahorwa ekosu biase. Oh, hunu baby eri di fi yase angwa yedi. Tewa jaya angwa yedi yase angwa bakopene ye. Eno na wudi ensuwa ane yari bi aba yase na mframemu na nso achiwo. Enka wajaya angwa hudwo njina edi. Ena yase angwa yakachiwo na wudi. Would I want to do so? Yes, from a bondy Biafa, from a Biafa, and the old Miss Abayare. Would try to get maybe so I day, natural. Everything they're coin. Yes, and Tanya Chesa be Eba. Yar bonnet. That's a cancer. Tiny tea and nine, everything fine. As a cancer, you will be a sunny tea, a semaba, a sunny minimum, a semaba. A sonny yafun, a semaba, a sonny sissy, a semaba. Eh? Nipanya day, now don't try to have an assum dear. O Fabian Kuma, Bobo, Oko Anima, Ubeshiabi, Ugaza Oko Chiswa, Makosia Influenza, Ugaza Okonifa, Ebola, Yazo Baronsa, Taza, and Yoma Bebre Nanso Nipanya Hoto, Nanse Kramsi Bibidi, a dear Lassa Feba. Nya de nyo ma hu 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 aba e ro ro ni pasum die nipa nya ahomeka na ne nyina no ye ade a e bo ye nka ye se yesu awie ye no e ba na ye hwe ne kwai na eno no soso no ade e wo mu no se ta natural disaster ac se wo ye kristoni ana wo sudan a e bi be kan se wo ye kristoni ana wo liberia na be bi a wo ne kwom ho a na te bia yo come back there and spell tell your Christian ninti name mo no mo ni na ho te yesu eba ta asase osusi o America na si California Los Angeles si Cincinnati Ohio na o ho na ye Christiania e bi be kan e si Italy tell your Christian na o ha eba wo so ama wo zania yakopon de tumi teni siti e di ba wo sa awie yensam no e mo odin yare a ka ho asemi e bi ka Christopher mi ewu ya se wa wa cardiovascular disease akomayade na okonya na wo hen ya se ensam bebre oh ya na mu kure yi wa mo mo sua science for na doctor for na science for obi kura wo dia wo se wonum cigarette wonum apetasin bi na obi so se won dia eno a na obenum o mu kire se wutwa mu kwa na obi anoma opufa oso no kwa no ehome ni be omu a obetima nya yade ewiase be ni enche yesu beba now praise the lord the fire is burning in my soul the fire